polisi akisema mafuta imeisha unaita yeye corrupt. Tuwaje ujinga. Is it news that mafuta ya police for the longest inaisha before the end of the month? It's public knowledge. The allocation we give our police officers ni 450 liters. Alafu polisi akisema mafuta imeisha unaita yeye corrupt. Tuwaje ujinga. Kwa naona wengine hapa wanaandika kwa gazeti ya tuho, Murkomen is encouraging corruption by saying support police officers mweke mafuta kwa gari zao. Kwani hiyo ni story. Nikawa some of these watu wanaandika magazeti. They have never interacted with police officers. Mafuta imeisha, it is 450 liters. What did you want the police officer to say?